ZLatestMusic.com. Again, and boys, hey. I get
okay. It's a brand new Prox beat on this one. Alongside, yo, finish. Zone boy, Baza.
Silicon is a mina, made in China. Silicon is a mina, made in China. Barigani bao, abakulati. Barigani bao, bakushwela muna.
Step your step to the future, bossa wire.
Babata ulo vale nitala.
Babata kukuwisa
kono kusapala.
Molikani meno kimasapo.
Kuvona uswisefela sepo.
Abalati kukuvona matolopo. Kuwena banani sitepo. Wena kwa ulula meto. Basika shimba muhato. Uswanela kuituta tuto. Mwenyeni kwa ulula meto.
Ziva mavela mushe, ngati uchitika.
Ziva mavela mushe, ngati unkara buino.
Silicon is a mina,
nonsense
in China. Silicon is a mina, made in China. Barigani bao, abakulati. Barigani bao, bakushwela muna.
Silikani samina kisa wangano. Wacheza ni wona katiki wakuno. Auna ni wakutala inge bununu. Wataku seni tu hafu danunu. Hauko ni kuweza manichi. Wawataku kubona mabandichi. Moshe nune laki advantage. Hauzi vifela umwaka kichi. Kukubiza kona ulumpa. Uyangani wona bamba tu bamba. Hauzi uyo na yakwela timpa. Tarifa wena uko ni kutumpa. Nika kucheza kuli tarifa. Bachoke mwate ni uvatelifa. Uvifela mutu ya utarifa. Bari kaniba hao mate kalifa. Zewa kulelezi na nanjanjanja. Mwendi ni shape mwate ni ganja. Vyo ucheza ni wuna sowa denja. Baka kuluma semu ingeri nja.
Silicon is a mina.
Jogo finish.
Made in China.
Shike swag in the building.
Silicon is a mina.
Zogo ibasa.
Made in China. Bari kaniba hao.
Brooks, I think Nina ni mweleza kwa tenu mpondoe. And boy, mwabu pilo ulu kila kuiketa. Sobalika ni ulu kila kuketa. Tunga kulota ya kulata. Akupala kikuwa wanipobeta. Akupona waziwa zota geta. Never give up one dog aligeta. Ove no time for drama ni muketa. Esi zobata au kalipeta. Bali ukawa kima hata. Akibalika ni wahao kima eta. Au bandi kuwe na basuta. Au luwa na gemu yao bakututa. Au siyo bakutela tutwa. Kutia ukafuma ukano ikutwa. Awana tiu cheko vega mutwa. Au mtu nchiza wa utwa. Niki unosu wakuna kubafa pata. Kia mfela kikushasha katata. Siriki kusepa mtu utata. Niki wanbua kuna kunyatata.
ZLatestMusic.com.
Boy get okay.